I'm on a mission, yeah. Isabe kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Utonye shofundi ma, kwenu lopeo. I'm on a mission, yeah. Isabe kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Utonye shofundi ma, kwenu lopeo, yeah. Sakata, rumba, kamikosi wacha kwa nyumba. So it's crazy the heko lindumba. Ukiche kiki mziki ni hela na chuna. Spread love, money we ballin. Gazing, all of them trolling. Midfielder, mic to the Tomini. Nakimbiza, I find it all unique. Giza, opec to the views. Clues, bring that butter, boo. Trisha, akipita, bands, H, ooh. Vision is clearer. Ukinitaga show, it's clearly a business appearance. We man a see mama on a mission, a race. Winning a daily, I'm actually setting the pace. Ukisakaga fame again and again, I'm actually feeling it. Badness, I'm on a mission, yeah. Isabe kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo. I'm on a mission, yeah. Visaka kwetu na jione, kipenda muziki, yeah. Tushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo.
Bile kaneni ya kia ningeyo kakamu ya rumona.
Halo
Verni nyamualo chalo pelo toka duange ya the. Ayeni imo ndi chieka. Tena ikiweza asai medie maje. Toto ya Pamela mapenzi unifunze. Kama sauti soro chapati nikariwe. Ninja analia superstar muzima. Kaniwe kandani ya kichupa. Kwanza ziki tingika, kodom. Shingo zote zunguka mama yo.
I'm on a mission, yeah.
Alo,
visaka kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo. I'm on a mission, yeah. Visaka kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo.
Natupa, 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 unajuaga my mission, Fine career, unapenda mamini, adult content na mimi, Okibabu na staki ya chini, kitu ndio na NG sindo ni amini. VIP ina life wana bimi, kila vinyo tukipopo na simi. Kamu kumochoke Kingfisher, zikishika ni mindo na pika. Badman girl bila na kuje ni vita, niko TikTok na ono kikachika. Show sio free appearance na mapicha, tubidhika tublaze na mashisha. Mbio uyo mpua akifloss na manisha, dana keja nkifika na itisha. Yama in the building kifika na itisha, she can do it in the beach, me teacher. Lenga hizo ribu wakipost na mafilter, natural girl mkua mama sita,
yeah. I'm on a mission, yeah. Isabe kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo. I'm on a mission, yeah. Isabe kwetu na jioneo, kipenda muziki, yeah. Irushe popote kaumelo, sakata rumba ma, kaumeno, yeah. Tonyesho fundi ma, kwenu lopeo.